ya kwa natsopano ntawi yoti tikupatsireni tisanthule Bible. Iyi ndi nthawi ya mtengo patali pomwe timasanthula mawu Mulungu buku lopatulika kuyambira kugenzesi mpaka chivumbulutso. Ulendo wokoma, ulendo wosanthula buku lopatulikali pang'ono-pang'ono kuyambira kugenzesi mpaka chivumbulutso. Amene watitsogolera ndi mbale Osman Chilola Manda, ndipo lero akhala kupitiliza pa Hebrew chapter 11 tiyambira pa verse 5. Tiona mavesa atatu okha lero ndipo nayo.
Landani moni wakumwamba inokondedwa anzanga pa ulendo. Tiyenelero Ambuye atitsogolere ndi mawu opezeka pa Yesaya chapter 9 verse 6 amene akuti, pakuti kwa ife mwana wa mamuna wapatsidwa, ndipo ulamuliro udzakhala pa phewa lake, ndipo adzamutcha dzina lake Wodabwitsa, Waumphungu, Mulungu Wamphamvu, Atate Wosatha, Kalonga Wamtendere. Mu programu yata tinali kusanthula Hebrews chapter 11 verse 3 mpana 6. Momwe timapitiliza kusanthula kuti kukhulupirira Khristu kumadza ndi zinthu komaso ntchito zabwino monga mwa chikhulupiriro cha Abele. Ndipo lero pa Hebrews 11 yamwe tiyambira verse 5 ndi kulekeza 7. Momwe tiona kuti kukhulupirira Khristu kumadza ndi ntchito zabwino monga mwa chikhulupiriro cha Enoch ndi Noah. Verse 5. Ndi chikhulupiriro Enoki anatengedwa kuti angone ifa, ndipo sanapezeke popeza Mulungu adantenga. Pakuti asana antenge, anachitidwa mboni kuti anakondweretsa Mulungu. Tsono Enoki ndiye munthu wachiwiri amene akuwerengedwa kuti anachita bwino kudzera mchikhulupiriro. Ndiye pa Genesis chapter 5 verse 22 ndipo pamene tikubva mawu kuti Enoch anaendabe ndi Mulungu, ndipo pana alibe iye pakuti Mulungu anantenga. Pano ndifuna muone kuti palibe pena paliponse pamene pakutchulidwa kuti Enoch anakhulupirira, kotero kuti mtume Paulo akunena kuti popeza Enoch iyu ndi amene anaenda molimbika, mokhulupirika, mopilira ndi moyanjana komaso motsamira pa Mulungu, ndiye amene akuwerengedwa kuti anachita ndi chikhulupiriro. Ichi ndi chimene akutanthauza Paulo pa 2 Korinto 5 verse 7 pamene akuti, pakuti tiyendayende mwachikhulupiriro simwachionekedwe. Tera pa chifukwa chimenechi Mulungu anamutenga wamoyo kunkana yakumwamba ndi cholinga chakuti thupi lake lisalawe imfa, komanso kuti gawo limodzi la thupi lake lisapezeke pasi pano. Kutanthauza kuti Mulungu anatenga mzimu ndi thupi la Enoch kupita nazo kumwamba monga momwe adzachitira ndi woyera mtima wina aliyense amene adzapezeke wamoyo pamene Khristuyo akubwera kachiwiri. Tere Ambuye Yesu pa Matthew 16 verse 28 ndipo pamene anatsindika nkhani imeneyi pamene anati, indetu ndinena kwa inu kuti alipo ena aiwo aima pano sadzalawa ndithu imfa kufikira adzaona mwana wa munthu atadza mu ufumu wake. Kodi inu muli wokonzeka lero kudzatengedwa wamoyo ngati atabwera musanafe? Wokonedwa anzanga pa ulendo, mwina inu mukufusa kuti kodi chinachititsa nchani kuti Mulungu amutenge Enoki wa moyo? Yankho likunena kuti Enokiyo ndi amene anakondweretsa Mulungu moyo wake pasi pano. Ndiye tikunena kuti iwo amene ayenda ndi Mulungu mwachikhulupiriro mdziko loyipa lino ndiwo amene amakondweretsa Mulungu wawo, kotero kuti amalandira zizindikiro za ulemu komanso ulemerero. Ndikunena chimenechi chifukwa cha chitsanzo chokoma chomwe Enoki waonetsa kuti ndiye amene amapembedza Mulungu mu mzimu ndi mchoonadi, ndipo sadachita nawo zomwe ana a anthu anali kuchita mdziko lino lapansi. Kodi inu mukhoza kuyendabe ndi Mulungu ngakhale pamene muli pakati pa anthu oyipa? Tsono chinsisi ndi chakuti Enoki anayenda moopa Mulungu, anayenda mchikhulupiriro, mchipembedzo chake ndi mkutumikira Yehova momwe. Tele moyo wokondwetsa Yehova ndiwo umene ukuwerengedwa moyo wolapa machimo nthawi ndi nthawi kufikira mibado yathu ino. Kutsimikiza kuti Enoki sanachite chipembedzo chake mwachinyengo ayi. Verse 6. Koma wopanda chikhulupiriro sikutheka kumukondweretsa, pakuti iye wakudza kwa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti alipo ndi kuti ali wobwezera mphotho iwawo kumfuna iye. Mundima iyi ndifuna tigwiritsitse mawu akuti, koma wopanda chikhulupiriro sikutheka kumukondweretsa Mulungu. Ndiye tikunenetsa kuti popeza Enoki ndiye amene anakwanitsa kuyenda mwachikhulupiriro, tele ndiye amene anakondweretsa Mulungu. Tikunenetsa kuti inu simungathe kumukondweretsa Mulungu ngakhale mutachita ntchito yabwino yotani, pokhapokha mutakhulupirira basi. Ichi ndi chifukwa chake Paulo akunena kuti, pakuti iye wakudzwa kwa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti alipo ndi kuti ali wobwezera mphotho iwo akumfuna iye. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna kunena kuti mbuku ili la Hebreli mukutchulidwa kwambiri nkhani ya mphotho, popeza ndizo zimene zimagwirizana ndi moyo wachikhristu. Kutanthauza kuti popeza tili ndi mpulumutsi amene ndi wa moyo mmwambamo, ndiye amene akupembedzera ife, kotero kuti tiyenera kukhala ndi chiyembekezo komanso chitsimikizo chokalandira mphotho mmwambamo. Koma ndikofunika kudziwa kuti mphotho ndi chipulumutso ndi zinthu ziwiri zosiyana. Kutanthauza kuti inu muyenera kugwira ntchito kuti mukhoze kulandira mphotho, pamene chipulumutso ndi chaulere chomwe chimadza mwachikhulupiriro. Komanso moyo wachikhristu uyenera kuyenda ndi chikhulupiriro. Kutsindika kunena kuti Enoki anayenda ndi chikhulupiriro, kotero kuti ndi chifukwa chake anakondweretsa Mulungu. Kodi inu muli wokonzeka kukondweretsa Mulungu lero? Verse 7. Ndi chikhulupiriro pochenjezedwa Nowa ndi Mulungu za zinthu zisanapenyeke, ndipo achita mantha anamanga chingalawa chakupulumutsiramo iwo a mnyumba yake, kumene anatsutsanako dziko lapansi nakhala wolowa nyumba wachilungamo chili monga mwachikhulupiriro. Pano tiye ndiyambe ndi mawu akuti Abeli ndiye amene anaonetsa njira yachikhulupiriro, pamene Enoki ndiye anaonetsa kuyenda mwachikhulupiriro. Ndiye pano tikuona Nowa tsopano kuti ndiye amene ali chitsanzo chenicheni chachikhulupiriro. Tsono anthu ambiri akhala akunena kuti Nowa analalikira kokwanira zaka 120 popanda munthu wina aliyense amene anatembenuka mtima. Koma ine lero ndikunena kuti mawu amenewa siwoona kwenikweni. Poyamba ndivomereze kuti ndizoona kuti panalibe munthu ndi mmodzi yemwe wochokera ku dziko la Babulo amene anatembenuka mtima, koma apa banja lake lokha ndiwo amene anatembenuka mtima. Tenechi ndicho chinthu china chochititsa chidwi kwambiri. Taonani pamene tiwerenga mbuku la Genesis 6 verse 5 tipeza mawu akuti, ndipo anaona Yehova kuti kuyipa kwa anthu kunali kwakukulu pa dziko lapansi, ndiponso kuti ndingaliro zonse za maganizo a mitima yawo zinali zoyipabe zokhazokha. Tsono nkhani kunena kuti munthu woyamba atachimwa ndiye amene anatuluka munda wa Edeni, kotero kuti anakachita chifuno chake kunjako nakhala woyipitsitsa kubwalo komweko. Koma pali uthenga wakuti pakati pa anthu oyipawo panapezeka munthu mmodzi yekha wotchedwa Nowa amene anapezeka wolungama. Awa ndiwo mawu amene tikuwapeza pa Genesis 6 verse 9 amene akuti, mibado ya Nowa ndiyi: Nowa anali munthu wolungama ndi wangwiro mibado yake, Nowa anayendabe ndi Mulungu. Mawu awa sakunena kuti Nowa anali munthu wabwino kwa munthu nzake kokha ayi. Mwina akadanena kuti anali kubweza bwino ngongole zake kaya kumathandiza anthu ena mnjira zosiyanasiyana ayi. Kani kunena kuti iye anachita zinthu zazikulu zoposa izi. Chifukwa walembayu ndi amene akunena kuti Noa anaenda ndi Mulungu. Tsono mwina inu mufusa kuti kodi iyeyu adaenda motani? Taonani walembayu akunena kuti ndi chikhulupiriro Noa pochenjezulwa ndi Mulungu za zinthu zisanapenyeke. Ndipo wachita mantha anamanga chingalawa chakupulumutsiramo iwo a mnyumba ya. Wokonedwa anzanga paulendo. Ndifuna muone kuti Noa anakhulupirira Mulungu pamene adamuza kuti adzaononga dziko lapansi ndi madzi amvula. Tele apa ndipo pamene anthu ena amanena kuti nthawi imeneyo mvula inali isanagwe. Awa akhoza kukhala maganizo owona ndithu, koma taonani Noa ndi amene anawuzidwa kuti mvula idzagwa yambiri kotero kuti ayenera kumanga chingalawa kutali ndi mtsinje wa Euphrates. Tsono poyamba tiye tione kuti chikhulupiriro cha Noa chinagona pa chenjezo lomwe adalandira kuchokera kwa Mulungu pa zinthu zomwe zinali zosaoneka. Koma tikunenetsa kuti iyeyu anali ndi chidziwitso chochokera kwa Mulungu, ngakhale sitikudziwa kuti chidziwitsochi chinali mawu kapena mmasomphenya. Koma umboni umene tili nawo ukunena kuti anachenjezedwa ndi Mulungu za zinthu zisanapenyeke. Ichi chinali chilango kapena kuti chinali chionongeko chomwe dziko linali lisanaoneponso, chimene sichilionetsepo chizindikiro china chilichonse cha chionongekwacho. Ndiye chenjezo limeneli ndilomwe linayenera kuperekedwa ku dziko lonse. Ili ndilo chenjezo lomwe adanyozera anthu kotera kuti anthu ena anali kunena kuti Noa anali atapenga. Taonani kuti Mulungu amachenjezera atu anthu ochimwa onse iye asanadze ndi mkwapulo wake. Ndipo pamene chenjezo lake lipeputsidwa kapena kuti likunyozedwa, ndipo pamene Mulunguyo amadza ndi dzanja lake, ndipo dzanja lakelo limagwa ndi mphamvu. Tsono ndifuna muone kuti chinthu chilichonse chomwe Noa anachita kudzera mkuchenjezedwa chinali kungoonetsa chikhulupiriro chabe pa zonse zimene Mulungu anali kunena. Kutanthauza kuti Noa sanali kuchita zinthu zimenezi chifukwa chakuti anali ataziwonapo kale, ndipo kuti zinthu zinali kulinga kuchionongeko ayi. Tikunena kuti munthu ali ndi chizolowezi chakuti ngati chinthu china chidachitika mbuyomo, pamenepa amazindikira kuti pamene chinthu china chachitika chofanana ndi chimenechi, iye amakhulupirira kuti zotsatira zake zidzafanana ndithu ndi chinthu chakalecho. Koma taonani sizinali chomwechi ndi Noayi, popeza iye adangomvera zonse zomwe Mulungu adamuchenjeza nazo, kotero kuti anangoyika chikhulupiriro chake pa mawu otsimikizika a Mulungu. Tsono Genesis chapter 6:13 tipezepo mawu akuti ndipo Mulungu anati kwa Noa, chimaliziro chake cha anthu onse chafika pamaso panga, pakuti dziko lapansi ladzala ndi chiwawa chifukwa cha iwo. Taonani ndidzaononga iwo pamodzi ndi dziko lapansi. Awa ndiwo mawu ochenjeza a zinthu zimene zinali zisanapenyekepo, ndipo panalibe chizindikiro china chilichonse. Kutsindika kunena kuti palibe chinthu chimodzi chomwe chikanathandizira kudziwa kuti chigumula chili kutsa. Komanso ndifuna muone kuti mawu ochenjezawa anaperekedwa kuli zaka zana ndi makumi awiri, kunena kuti 120 years chigumula chisanafike. Anzanga, mwina inu muli kufusa kuti kodi panali chifukwa chanji kuti Noa afike pokhulupirira Mulungu kwa zaka zonsezi? Tsono anthu ena pamenepa amanena kuti Noa anakhulupirira Mulungu chifukwa chachigumula chomwe chidalengezedwa. Koma yankho lolondola likhoza kukhala kuti Noa anali kulemekeza komanso anali kudalira Mulungu kotheratu. Tele ndicho chinthu china chimene chidapangitsa kuti zomwe Mulungu ananenazo ndizoonadi. Kutsimikiza kuti chilango cha madzi chomwe chinalengezedwacho chidzachitika mosakayika kwanse. Ndiye mwachikhulupiriro chimenechi, Nowa anayamba kumanga chingalawa kuti banja lake lidzapulumukiremo. Koma tiyenera kudziwa kuti ichi ndicho chipulumutso cha chionongeko cha madzi a mvula amene akutchedwa chigumula. Tsono ndikuona kuti Nowa adayamba kuchita chinthu chimene anthu mdzikolo adachiona kuti chinali chopusa ndi chochititsa manyazi kapena kuti chotayitsa nthawi chabe. Tela ndikukhulupirira kuti ngati anthu anali kukaona chintchitoyo ndiye kuti anali kungomaseka. Kutsimikiza kuti chingalawa kwa iwo chinali chopandira nthawuso. Koma taonani kuti wana atatu a Nowa amene ndi Hamu, Semu ndi Yafeti anabwelera kwa atate wawo kapena kuti kunyumba kwa atate wawo atamva kuti Nowa akumanga chingalawa. Ine ndikutsimikiza kuti pamene anawa anamva kuti atate wawo akumanga chingalawa chifukwa chichenjezo la Mulungu anakhulupirira, popeza atate wawo anali kukhulupirira Mulungu ndipo kuti anali asananene pobodza. Apa ndipo pamene tikunena kuti Nowa anali kupereka umboni woona wa Mulungu. Wokonedwa anzanga paulendo, pano tikuphunzira kuti ndi chinthu chofunika kwambiri kulalikira za chikondi cha Mulungu kwa anthu onse a pabanja lathu. Sitikunena kuti inu muyenera kumangolalikira kuti lapani lapani mpaka muyaya ayi, koma tikunena kuti inu mukhoza kulalikira koposa pamene mukhala mmoyo woyenera wa Khristu kuti iwo akhoza kupeza chitsanzo chabwino kuchokera kwa inu. Nkhani kuti a Khristu onse ayenera kuzindikira kuti ali ndi mpingo womwe uli mnyumba yawo, kotero kuti ayenera kuyamba kulalikira Khristu mnyumbamo asanatuluke kunja. Ndiye pachifukwa chimenechi tikuona kuti Nowa ndiye amene anapulumutsa banja lake lonse nthawi yatsoka. Tikunena kuti panalibe munthu wakunja amene anapulumutsidwa kuma banja lake lonse, popeza Nowayo ndi amene anali mboni yoona ya Mulungu. Kodi inu muli ndi umboni wakuti apa banja lanu amadziwa Khristu chifukwa cha inu? Tsono tiyenera kudziwanso kuti pamene Nowa anakhulupirira Mulungu anachita chifuniro chake, kotero kuti anali kunjikira makala a moto iwo amene sanali kulabadira mawu a Mulungu. Tikunena kuti pamene Nowa anayika chikhulupiriro chake mwa Mulungu nayamba kumanga chingalawa, anaonetsa kuchita mwanzeru pakukonza moyo wake, koma chinali chionongeko kwa anthu amene anali asanakhulupirire mawu a Mulungu. Kutsimikiza mawu aja tikuapeza pa Masalimo 14 verse 1 amene akuti wautsiru amaati mu mtima mwake kulibe Mulungu. Ndiye tikunenetsa kuti kuipa kwa anthu ochimwa kumaonekera kapena kuti kumadziwika osati polalikira mawu a Mulungu okha, kaya pophunzitsa, kaya pakuona kuopsa kwa malamulo a Mulungu okha, koma chifukwa cha khalidwe lililonse lokoma la munthu wolungamayo. Apa tikunenetsa kuti khalidwe labwino ndilo limene limakopa komanso limaonetsa chilango kwa anthu amene ali mu mdima. Tele mukhoza kuona kuti mmoyo wa chielo muli chinthu china chake chomwe chimatakasa malingaliro a munthu pamaso pa Mulungu. Apa ndipo pamene munthu wochimwa amadziweruza yekha. Ndiye muzochita za Nowa zonse tikupeza kuti chinali chikhulupiriro chomwe chinali kumufulumiza kuopa Mulungu. Tikunena kuti chikhulupiriro ndicho chimene chimabala chikondi chomwe chimaonetsa ntchito zake. Tele ndi chikondi chomwe chinafulumiza zochita za Nowa, ndipo kuopsa kwa Mulungu ndiko kumene kudamufulumiza kuti akonze chingalawa momwe adakumanamo ndi minyozo yosiyanasiyana ya mʼbale woyipawo. Koma chinthu chochititsa chidwi ndi chakuti Noa sadatsutsane ndi Mulungu pachifukwa chopangira chingala wacho ndi momwe chikhoza kupulumutsira zinthu zonse zomwe zikhoza kulowamo. Kutsimikiza kuti ndi chikhulupiriro chokha chomwe chinathetsa kukayikira maganizo a Mulungu. Pamene Paulo akunena kuti Noa anakhala wolowa nyumba ya chilungamo chili monga mwa chikhulupiriro, akunena kuti Noa sadalandire chilungamo kuchokera kwa makolo ake aya, koma analowa nyumba ya chilungamo mwa chikhulupiriro monga akunena Paulo pa Tito 3:7, pamene akuti, kuti poyesedwa olungama ndi chisomo cha iyetu, tikayesedwe olowa nyumba monga mwa chiyembekezo cha moyo wosatha. Kutsimikiza kuti Noa ndi amene analowerengedwa wolungama monga mwa chisomo pa kukhulupirira Yehova. Awa ndiwo mawu amene akupezeka pa Roma 1:17, amene akuti, pakuti mmenemo chaonetsedwa chilungamo cha Mulungu, chakuchokera kuchikhulupiriro, kuloza kuchikhulupiriro, monga mwakalembedwe, koma munthu wolungama adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. Tsono mwa mawu amene andifuna muone kuti mawu awa sakunena kuti Noa analungamitsidwa chifukwa chokhulupirira Khristu ayi, koma chifukwa anakhulupirira mawu onse amene adanena Mulungu. Kutsindika kunena kuti chinali chikhulupiriro mwa Mulungu chomwe chidapangitsa Noa kukhala wolungama. Kutsimikiza kuti munthu akhoza kupulumutsidwa mwa njira ya chikhulupiriro yokha osati ntchito ayi. Tsono ngakhale Noa adalungamitsidwa ndi chikhulupiriro, koma lamulo limeneli lidaonetsedwa kukhala lamphumphu kwa ife pamene tikhulupirira mwa Khristu, amene anapereka dipo lomwe linali lalikulu chifukwa cha machimo athu. Ndipo chifukwa cha dipo lalikulu loteleli likukwaniritsanso kapena likufikiranso onse amene analowa kale mwambamo. Ndiye tikunena kuti chikhulupiriro chomwe Noa anali nacho mwa Mulungu chakuti adzapulumutsidwa kudzera mwa chingalawa ndicho chikhulupiriro chimene chikadamupulumutsa mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Mamawu amenewa tikunena kuti kudzera mwa chikhulupiriro chomwechi mwa Mulungu, kudzera mwa Khristu, mibado yonse ya wanthu idzalandira chipulumutso. Tikutsindika kuti chikhulupiriro mwa Khristu Yesu mosakayikira konse monga Noa anapulumuka ndi chikhulupiriro, ifeso tiyesedwa wolungama pamaso pa Mulungu ndi chikhulupiriro chomwechi. Tere ndi chiwopsa chisoni kuti munthu aganize kuti Noa samadziwa chiphunzitso chakuti munthu akhoza kupulumutsidwa ndi mpulumutsa. Tikunena kuti chingalawa ndicho chimene chimayimira Khristu ndi kutsimikiza kwa chipulumutso kudzera mchikhulupiriro. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tiye nditsirize ndi mawu akuti chikhulupiriro cha Noa chinali cholimba kotero kuti ndicho chimene chinapangitsa kuti ayang'anire kapena kuti adikirire kwa zaka 120 years. Taonani Noa anayembekezera ngakhale kuti panalibe chizindikiro china chilichonse chachigumula chooneka ndi maso ake. Koma dzina la Mulungu lokha ndi lomwe anayikapo chikhulupiriro chake basi. Tikunenetsa kuti pakale pano palibe chizindikiro china chilichonse chooneka ndi maso kuti Khristu akubwera kudzaweruza dziko lyake. Koma wokhulupirira ali ndi chiyembekezo ngati kuti aona kale chizindikirocho. Kutsimikiza kuti wokhulupirira ameka chikhulupiriro chawo pa Mulungu wawoyo. Kodi inu muli ndi chikhulupiriro chofana ndi cha Noa? Kwa leo tilekeza pano, ndipo tinali kusanthu wa Hebreli chapter 11:5-7, momwe timaona kuti kukhulupirira Khristu kumadza ndi mphotho, komanso kumadza ndi ntchito monga mwa chikhulupiriro cha Enoch ndi Noa. Ambuye akudalitseni inu lero. Amen.
mawa mulungu ndoko mazedi ndipo ndachilimbikitso kumiyo yathu magawo sina siyana ndipo izinzokoma makamaka katika maamvera kuchitapo kanthu mauwa akatikhudza kumitima kwathu tamva mawa mulungu lero kuchokera Hebrew chapter 11 tinambira verse 5 tatikiza verse 7 pomwe mbale Osman Chiramanda watisokolera kusanthula gawo limeneli mumwayi ndithu umenewu wosanthula buku lopatulika pang'ono-pang'ono kulimvetsetsa ndemanga zanu omvera nzolandiridwa ku programu iyi kuma kelawa tisanthule Bible Box 52 lilongwe kulemberako kalata tisanthule Bible Box 52 lilongwe kapena kutumiza SMS 0926500199 0926500199 pa email mukhoza kutumizira ku radio@twrmw.org radio@twrmw.org ndiponso pa website yathu ya programu iyi ndi ttb.twr.org ttb.twr.org pamene pali tsamba la programu yathu santhule Bible pomweso pali manotes ndi zina zambiri zoti mukhoza kudalitsika nazo mutachita download ambuye akudalitseni tiyeni tiyende mmawa nthawi zonse zikomwe.